ykmziki.com.
For the last time, I can repeat it again. I will beat you.
Pata kafanya hii track.
Ama usama hapa. Ubaba wabuku kinyama kidogo dogo baba we. Mchele wabuku kinyama kidogo dogo baba we. Sofu miguu ya kuku na imix na miogo mazese. Au wachindala utacha kichogo baba we. Hoya nilikutana nae jijini Kariako. We mazese migo migo mbula tina kigogo. Kanipa mchongo master wengi kwa ongo wana fake life longo longo. Ile nafika bongo ni mcheki mofani. Ilo mama kisimu cha mchongo sijampata hewani. Samala ile nafika bongo ni mcheki sholu mwamba. We akasema dogo pita auliwezi jalamba. Wia molo moja nika mcheki kombati. Higigigi simu inaita mbishi kalabati. Wanajiuliza we nani alonipokea. Mji mzima kwa sasa nanijua. Na show zao mina wakanyagia. Bado na aso najua fungu langu lipo. Bado na aso hakuna naijua kesho. Bongo hakuna chabule, ufanye kazi ndi ule. Ama kweli mjini shule, najionea mwenyewe. Kwa heshima ntasogea, wapo alosema nshapotea. Kwa heshima ntasogea, wapo alosema nshapotea. So never give up, sina fake life. Hoya nilikutana nae
Bongo
jijini Kariako.
Bongo
we mazese migo migo.
Bongo
mbula tina kigogo.
Bongo
Bongo Bongo sindo akanipa mchongo. Master wengi kwa ongo wana fake life longo longo. Hoya utasikia naishi madale kumbe anaishi mbezi. Anatuvimbia kwa gali za kuko. Utasikia na show sauzi kumbe na show tandale. Master naona wote wale wale. Jeman, jeman, jebaba. Nasema so mjua dula ndi uyo, ndi uyo. Asi mjua pota ndi uyo, ndi uyo. Gusa achia, gusa achia, gusa achia, gusa sera. Gusa achia na minanda twende kwao. We gusa achia na mibezi twende kwao. We gusa achia na minanda. We gusa achia na mibezi twende kwao. Sena baba mibezi yo, mibezi ya uchizi baba. Mibezi yo, nipe ya utaira baba. Mibezi yo, mibezi ya uchizi baba. Mibezi yo, nipe ya utaira. Waya baba twende mbele rudi nyuma mbona nisukuma. Kiona chula na cheza mpambia kwa nyuma. Twende mbele rudi nyuma mbona nisukuma. Kiona chula na cheza mpambia kwa nyuma. Any your body game body body. I got you Porta Bagamoyo finest. Kajanchi shady. Shady box no mzamini. Johnny Lebrady. I got you Lino TZ. Lobby furniture. I got you manager Kim. Bossy mtoto. The bad game.